condition.
Na business talking bad city. Yeah.
Kanavoniangalia kanatoa na uli. She like my sound na kaimbiaga totorimi. Totorimi to. She drive me crazy, yes and I know. Kila mechi kwake final. Miguu ya nyati mwili rhino. Yes I wanna make you mine. Na yake macho kama namdondoka, kama nasinzia. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Maria.
Cute na fine, please be mine. Figure number 8 so 9, yeah. Tusitoke situbagi kuline. Tuzidi kushine, walete autograph to sign, yeah. Na kus my pens, man assist, ndo my role model. Na leave you fine, keep for one in a chuchu dodo. Na kuwa nawe baby, misi wezi complain. Mimi nawe lady, let's go campaign. Niko tayari baby, so what's poppin'? And I'm so glad you know what I'm talking.
She drive me crazy, yes and I know. Kila mechi kwake final. Miguu ya nyati mwili rhino. Yes I wanna make you mine. Na yake macho kama namdondoka, kama nasinzia. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Maria.
Na baby kiukweli umeniweza. Baby kukuwaja sitoweza. Weza, weza. Napenda macho yako kilegeza. Chilali na simama kama nimekula kweza. Kweza, upritiga baby ya ya ya. Wechaguo langu na ni fa fa fa. Juhu tuende mbali baby fa fa fa. Mbali mapenzini ya ni ra ra ra.
Yes and I know.
Yeah.
Kila mechi kwake final.
Yeah.
Miguu ya nyati mwili rhino.
Yeah.
Yes I wanna make you mine. Na yake macho kama namdondoka, kama nasinzia. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Maria.